GetAtunes.com.
Amen. Renegades of the Airwaves. ERC Records.
Yeah. Mbango onela masito. Agafuno libelo. Masito. Agafuno ninye. Mbango onela masito. Libe planning. Yomu ya maziwa ni kutauka masuito. Agafuno nibela masuito. Agafuno ninyengelela. Mamu unila masuito. Alibe plani na yomu ya maziwa. Ngo una hello babe.
Hello babe.
I miss you. I want to tell something ko makale fresh to fresh ne. Gari nko teka utumize GPT. Nimbo yori subida yaza karipa repeati. Nia kungo nitelo inina thingela. Network shupa pako tumiza katato. Fela kashingele sikore. I love you, I like you. Pano kulisi sabu ya kulatu. Pano mangonela masuito. Agafuno libela masuito. Agafuno ninyengelela. Mangonela masuito. Alibe planning na yomu ya maziwa ni kutauka masuito. Agafuno libela masuito. Mangonela masuito, yeah. Alibe plani na chomu ya maziwa,
yeah.
Don't trust anyone, this sweet talk blader. Safuna jigondi jama funa ndi kukubela. You never know on sweet talk, ulibizo kumbila. Malomo banga janzelu ulibize wako kubila. Hello blow muma guan, pempani dola simogan. God bless you sinu mucho man. Tinafila deja daguman. Tumina mina nikwedeke ukapini. Nangongola sintu wapandili kushabini. No less have collaboration you can pay me. Ndurendeles money bize kapini. Katelo ashupiga negura funa nibe. Nantulu kila kare ndenda na mwana alide. Ama uneka inuse nchi mwamu ni mtende. Kuma mti mamu liboza pansinga mutenge. Ambegele.
Hi papi, how are you doing? The man of my life. Papi, I just wanna ask you for a favor. I need money. I should go for salon to fix my hair to look cute and beautiful. Call me when you listen to this. I love you a lot. Bye.
Hey, I'll disappoint you if you text me on when you need my favor. You get me?
Music at www.getatunes.com.